sounds.
Mimsala, tuko bize tupiga misele. Na wala tuna party, yeah yeah tuna party, yeah yeah tuna party, yeah yeah tuna party.
Hey jamani, dunia tufani, njia nayo pita mina we hazifanani. The morning la barua hini kujulie hali, lituwe jabali. Machungu sala, matatizo we afanya bawaba. Kama wezi pa bila mabawa, ya bila mabawa. Machungu sala, matatizo we afanya bawaba. Kama wezi pa bila mabawa.
Sous-titrage Société Radio-Canada.